khona into ethi ngokulanda lamsindisi kuzo zonke izinsizi lapho khona ngolandela ebongi zolange bonke bekutela yebongi ngomsangiso landela ngokulandela sinisi wena wakithi wikansi noma bonke bekutela ngomsangi solandela sengiyona mathela kumsindisi wami angisase
sengiyona
mathela kumsindisi wami angisase mina sengiyona mathela Solandela, mina sei. mind.